Ekitongole ky'ebyobulamu eky'ensi yonna, World Health Organization, kifulumizza nate okulabula okw'amaanyi eddala eri Uganda wamu n'amawanga ga Afrika amalala mwenda agasala ensalo n'eggwanga erya DRC okussaawo amakubo ag'okwanganga okubalukawo kw'ekirwadde ki Ebola obutasaasaana. Ssenkulu w'ekitongole kino Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus agamba nti ekirwadde kino mu kiseera kino kifuuse namulanda era nga kino kyamuwaliriza nate okulinnya ayolekere nate butereevu mu ggwanga erya DRC olwaleero ku lwokubiri okulaba engeri ey'okukyaŋŋangamu. Bannassayansi bagamba nti ekirwadde kino ekyavudde kawuka ka bundibujjo virus eddagala erikigema terinnakakasibwa wadde okubaawo obujjanjabi bwakyo obwannamaddala wonna mu nsi. Dr. Tedros annyonnyola nti ensonga ey'okutambula n'ate akasoobo mu kuzuula akawuka oba ekirwadde kino kisaasa ekisaasaana amangu akulese nga nate zi ttiimu z'abasawo zitakula mutwe okukyaŋŋanga. Okuva ekirwadde kya Ebola kibalukawo ng'ennaku z'omwezi 15 omwezi ogwokutaano guno kyakatirimbula n'ate abantu abasoba mu bukadde 200 mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo DRC.